Nimepona, nimempata tabibu wa mapenzi. Mwezenu nimepona, nimempata tabibu wa mapenzi. Uba limenishika, uba limenivuta. Nampenda mpenda ye, sioni mwengine. Namtaka mtaka ye, tule ujana na uzee.
My baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya,
unanidekezaga.
My baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya.
Oh yeah, yeah, oh.
Kuna muda najichunga kang'ombe alofungwa kamba. Kutoroka siwezi mana imengangania kamba. Majani niloekewa hajaisha ntatokaje hapa. Nachanganywa na wewe sababu mina kupenda. Uwanakosa ra kufanya, niko razinzi nifie kwa kidonda. Ndo mana na mganda ganda kama ruba.
Baby feeling good and I feeling fine. Popota tapo nita nita kuja time. Miki chuna chako kiku wonga is fine. Nina jivunia cause you're always mine.
Nampenda mpenda ye, sioni mwengine. Namtaka mtaka ye, tule ujana na uze.
My baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya,
unanidekezaga.
My baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya,
My
baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya,
unanidekezaga.
My baby fire,
unanikolezaga.
My baby moya,